Yeah. This is Jof Keys, you know. Yeah. What up, what up? Yeah.
You keep it on the track.
Samahani, sweet mama. Ningeomba ufamiana uko mtaani mimi najulikana sana sondoa wasiwasi mimi mtu amana unaonekana mgeni mana sijawahi kukuona hivyo itakuwa vyema sana tukitambuana uko wananiita Jof Keys Jof Keys bishowa kitasho mademu wote no peace no peace wakiniona wanakaa Alafu weni bonge la peace Peace girl wana chini na master Cheki kifuwa ni mabling Bling bling Swaga za kistar So kabla hujafanya kitu Fikiria kitu kitakacholeta kitu Usiwe kama jitu mwitu Ama wanga wanaoroga ka usiku So think twice Be wise Ukuwa meja sana wengi maspai Wakikona wezi pinga wala hukatai Alafu wengi wao hata hawafai Indo love ya kigeto Geto tunavyoishi master Huku mambo ni mseto Mseto utasepa utaka Na kama ukini njima geto Geto nitatumia hata jar Na nitapiga punyeto Punyeto kama ukini kata Nipe vitu vyote shangaze Ila vya chumbani ustangaze Nipe viuno vyote mpumbaze Wakikuuliza wakataze Nipe vitu vyote shangaze Ila vya chumbani ustangaze Nipe viuno vyote mpumbaze Wakikuuliza wakataze Indo love ya kigeto Geto tunavyoishi master Huku mambo ni mseto Mseto utasepa utaka Na kama ukini njima geto Geto nitatumia hata jar Na nitapiga punyeto Punyeto kama ukini kata
Mixmate